nebwebemu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo osabe kifino lumamu bozikira ozikira lumu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo situka nonywamu ecupa nebwebemu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo olwaleero lwakusanyuka tetulina stress ifete twebaka landira odyo nyamba tokuba esimu njijeko tonsumbuwa weita jiro nyongeremu vaibu mpulire bulamu nebali jiro wongeremu
tulifane kugwawo
norecho kale ofachi gwatari muwere funa yakagoye onsale kotego yonsasule situkanonywamu ecupa nebwebemu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo osabe ekifino lumamu bozikira ozikira lumu obulamu bwakiseera
tulifame kugwawo
mundeke nenenyenye kiwato nekyekyusa obulamu bwakiseera
tulifame kugwawo
stress njigoba wanywa soda ndaba otuboa bate sisubwa buliwe buzi